buvunaanyizibwa bwonange buvunaanyizibwa bwaffe
kiba ffenna kitukwatako era wamu ffenna tusobola okubeera abawanguzi tulwanire wamu ffenna tutasobolamu
Mr. Government,
let's work together.
Let's work together. Let's fight together. Ooh yeah.
Chino echiri atabala chichari chikambwe tetusana kweganya. Buli omu wali avunanyizibwa tewali okwewoza. Va mu nsonga eno kubala balala tikundi gundi addako. Omanyi otya kwekyo kyokka nga naawe tomanyi kiki kyoli. Lwandiba lwayabadda. Kebeza maso olinda nkenyera tolinda kukenya okumanya mu bwangu kiyambako bwebiba byasobadda just know it's not the end omulwadde tandika eddagala obulamulabirira bulungi tebulina spare
Mr. Doctor
let's work together
tukwatire wamu tulwanyise endwadde nawokera etutta
Mr. Government,
let's work together.
Tukolere wamu tutasaba mbambe. Ekwanga likula bantu.
Omuchara omuzito, manya embeera mwoli. Kitasesa derisubirwa. Omwami tosigala mabega. Kiba kirungi mukeberwe babiri. Omuchara wakeberwa teweyibala sebo. Nawe keberwa. Luno lutalo nsonga ya nsonga ddala. Teweyibalira kubya munno. Tuli ku lutalo manya. Tetunnabakulu wangula kansabe n'ababakwatibwako bakitwale nga nsonga gavumenti sebokola ekimala ensimbi sowa ezimala sebokola tozinga mikono eggwanga likula balamu abantu bo
Mr.
Government
let's work together
we can work together we can stop this
Asiko bulamu Tasa mukono Chitukwata kokwe nange Weba bikaru vyenyo Akabira weka lyoku tasanga
Turning down Fire muti muti Chikugema ku Hai muna
Tunda
bakuba yane Fayo buti buti Chituge mako Zenawe
Tunda
bakuba
yane Chokola tima Boba na kauka tosiga balala
Tulikurutalo manya
Tunda
bakuba yane
Omurire buchiri wo Tukorele hamwe
Tulikurutalo manya
Aibambe Omushawo murire tukorere hamwe ne government
tulikulutalo manya
omusawo kati tuyambe tokweka ddagala munywanyi kula
tulikulutalo manya
abalwadde mire ddagala mu budde munywanyi buvunaanyizibwa bwo bambi Okusonga songa enwe mubano tigunja genda Kale tucheka kajanja Soka wekebeze Omaye checho choli nawe